beats.
Oh baby, mwenzako mina washwa pabaya, kiuchokozi ukinigusa gusa mihaya. Watu mtoko, mihogo bichi koko, oh, oh, nidekeze kitoto, kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia.
Aibu, 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 aibu.
Nawaza imekwaje nimetumbukia, kina kirefu mbele sioni. Jolove chumbani umentunukia, unibele gangara mtoni umeshika idara. Halo halo wako fala, oyoyo sina sera, oyoyo kesho shela. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia.
Aibu, 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 aibu.
Aibu, 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 aibu.